lady. I see my daddy. Okay, see my mama kucha, my lady. I see joto, see joto, baridi, see baridi. Nakuwa katoto, katoto, unavyo ni fariji. Izo bingili, bingili, baka chini. Nakupa bingili, bafuni, kabatini. Bebe lako timbuli, timbuli, la kijini. Kimoko, kisheti, nime na chai, wakosela kusema wanoko, nipeti, iwe ni shai. Bila wela sisi nesi ningenye kasano, nataka nikutoe baby, Copacabana. Bila wela sisi unajuaga kwenye kabana, nataka nikutoe baby. Izo bingili bingili baka chini. Nakupa bingili bafuni kabatini. Bebe lako timbuli timbuli la kijini. Kimoko, kisheti, nime na chai. Wakosela kusema wanoko, nipeti, iwe ni shai. Niko nyuma na iyo kota.
Nundusha, nundusha.
Ukizima na iko kota.
Nundusha,